ñu ñëw ci netali témèr bi ak juroom fukk serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu neena bi serigne moram ante sali li tollu ci waccu liggey tok na ci wetu bopam wacce alquran bisub altene mu laqku ci guddik talata goga bisub altene la ko def mu laqku ci guddik talata gogu kon jangal alquran ku tollu fofi baxna lool serigne bi mom lu mu def rek aw yoon la serigne bi mom lu mu def rek aw yoon la naka nonu qasidam bi manef nakoy jang ci kuy waja faatu waye ni ñuy def legi te moy top ci ginaawum neew di yekati gisuma ko gisuma ci lu joge ci mom wala alam